Haha! Zwap.com.
It's your boy Mavizo.
Yeah.
AJ, I got you. Oh. Decoy. 1, 2, 1.
Let's shake it, let your pansy, mami. Go down, no take it easy, yani. I get high na boko na no mami. Wind it vasoko neze, yani. Ni we upoka number. Ala pantu ni we upoka number. Pantu ni we upoka number.
Babe.
Ni we upoka number.
Babe.
Sa.
Shaking is a bwete mami bantu batambe. Kwanse kweba yenda nifuna baka kambe. Kaichosa pansi uilete pa mwamba. Nyongolo katioka ndiwe wapoka namba. Oke twekiti, winditi, unamariketi. Wagai uba chai sanji ugateki. Iwe nifu package musiketi. So many people wadimaya when you dance. Nechintu chanifuta nikango chitadi jazz. Shaking is a badinga wajaka paka pendero. Nichite vosa yenela lewe ningene selo. Unavewa lenga manje baby. Usibwelo tenga drama kwa tukugeti. Ema taipaya yena tulefwaya. Noti ya babambi fiuma nevarefwaya.
Ati shake it, lete pansi mami. Go down, no take it easy, yani. I get high na boko na no mami. Wind it vasoko neze, yani. Niwe upoka number. Ala pantu niwe upoka number. Pantu niwe upoka number.
Babe. Babe.
Niwe upoka number.
Sa.
Mama mwe. She's so fly like an eagle. Kaleza ndiwe uliko. Ndawa boko siyeka yeka. Ulenge sana ngote kufuno venta. Get to work baby, tell me what you looking at. Bana tenga number baby kodini vangati. Nolo waponte kutindiwe sugar mama. When you come to me baby mwandi umawama. So show me everything that I want to see. One step at a time, get like 1, 2, 3. I say give me the chance mami.
Bend over.
See my pansy mami.
Take over.
That's your toes, baby. Can you come a good guy? Welcome when you bambi, baby. No lie. 2 by 2, baby. Just so poor. I can't
take it. Let your pansy, mami. Go down, no take it easy, yani. I get high na boko na no mami. Wind it vasoko neze, yani. Niwe upoka number. Ala pantu niwe upoka number. Pantu niwe upoka number.
Babe. Babe.
Niwe upoka namba.
Babe.
Sa.
8. Okay. Shake it, mami wind it. Nizungulu sebadi mami twerk it. Ona wando wakubonga ngati enzi pamangwai. Vali fulu monga vali mumajando. Mameno watose langati magineti. Zina kuwama ndiwe magileti. Nzambo kugadinga nzambo choma na pageti. Nzambo endela mumamba monga unajeti. Koko wasi yako na mwela na Valentine. Big buyer, achosa na wallet. Ya parking up aside, achosa kona gago. Na muntumba, achosa chena kago. Izungulu sebadi kwa zinwe upoka namba. Pachipanda wama kamba na kulata na kutasha. Ati ujaboko yake ndishi anapanda. Ujaboko yake ndishi anapanda.
Ati shake it, lete pansi mami. Go down, no take it easy, yani. I get high na boko na no mami. Wind it vasoko neze, yani. Niwe upoka namba. Ala pantu niwe upoka namba. Pantu niwe upoka namba.
Babe. Babe.
Niwe upoka namba.
Ooh, why?
Yeah. AJ, I see you. It's your boy D-Coin. Zaga. It's a real one to beat. But it's twice, you know what I'm saying? Go with Shata.
One Touch Music. Face the real on the beat.